nilipata Portmo. That's my G, neza nita Cosmo. Woki research, tanipata Portmo. That's my G, neza nita Cosmo. Siko maziwa niko maji ndo mana na chai. Kwa maganji mamanze na demi ni mchai. Min for 20 soko bija vile niko high. Muko mavidu zingine na joto jawai. Together forever the members are so happy. Na kuchokcho fita baki umenunua happy. Lengo maina donda inasmamisha hata heartbeat. Na ikijipa ntakumbuka all who said I've got it. Chikie kaka sjana, vile tunafanana. Light nafaana, sorry chia jana. Kutukia jana, hii ni kala ana. Mbona tunakosana? After all this, mbona unadai kuhama? I gave you everything, hakuna kitu sijafanya. It's a small thing, aina haja ya madrama. Wala ukibakisha na kuekea lawama. Woki research, tanipata Portmo. That's my G, neza nita Cosmo. Woki research, tanipata Portmo. That's my G, neza nita Cosmo. What they say is fuck, let me show you how it's done. What they said we can't, baby me I know we can't. What they said we're done, but it's time now we start. No sipo return, niko ready ku restart. Ble na kunyo tathani yako kwa jerry can. Ble meyo tathani ya mebikota na pan. Na kam no boy ya kinjeki, you better run. Unaringa na manzi keki na jina ni an. Unamkanja kama